ibibazo bye na so yaragutaye ntacyo ubuze mu buzima byose yaraguhaye ura n'ubushake gusa no gutera kamorare kicyo ushaka kugukiza ubundi harabura iki nako bitashoboka ntukemere ko muhuza reba aho urubye umunsi wari urejo hashize urebye neza byarahindutse cya mbere twarakuze bitari byacu burya nibyo twavuze imigisha myinshi nk'imvura bacyo uzabona udafashe risike n'ubu wowe wifuza sabasha kubyumva Kurukani biza gusanga mu cyumba ikoze nk'uko ubikunda buzwa n'ikigukunda ntacyo uzabona udafashe risike ntacyo ubona kuri straight boy ibyo urabizi urabizi ibyo urabizi na muka burya adakoze nindwo ufite uyu mwanya mu gihe ntakimuzana haguruka nk'ikinyugunyugu guruka saka inguni zose zisimusabura aho umenera bidakunze hano wenda byakunda hariya bitanakunze none wabona bikunze n'ejo wenda mfite ubuhamya bwinshi iyo naruse bigakunda nahise nge nkine mu cyuma mitima myinshi bigakundwa nabonye benshi bigize imbwa ku bushake nabonye benshi babikoze bakaba bo bashaka nta kindi byose ni umutima n'ubushake isi ni iyawe nigirwaneho bakange Want to be a ghetto hero Ala niwe muhamya from zero to hero Yeah Kure mera ntibisaba ibiro Hari no wishyurwa Uzageze mu biro Uzabona udafashe risike Nubu wa